Muchine chine lishuko okubwekela mo wapakatika abantu aba Spanish nakabili kano kachelo kabili nde twishika gachakuti Jim ale umfwa ichi eya ale umfwa ife tuleko pa nchili ni nkwa teseleti ilo ibumba liava na ava anono bakemba aba Spanish bapangire na alishi lekuno nakabili na mnina gesha kabili ndalaba kalia kaluimbo ake piba ale imbira ine nomba iye ife nate mwachidia nabali ava na ava anono bonse bali kula baba na mufyupo ndabonfa insta nista kabili na chingira mukatikano kachelo no kumwana uacha eche Joseph kabili ifyo chachitapo chimokuli ine kabili na chiba uwa sansa mkasana ukumimona kabili nomba ni mkwata kwa ishu ilimo ilo ni ingalanda mchi Spanish ushe kutumatumwa ukuli umfwako hallelujah shakarave ilishui nalesha ukulengo mwana kashinko mamatwi kuti angufwe panchitaimo nomba kuti limbi nalufyanya kusosaichi mwamwana lelo kulingana ngefyo ningebukisha jali oye usichachine umfwenine umfweni oye elio kabili ishalaba gloria adios ichawa amisha kanshi nalikwete shuko liakuba umusumba ukalamba Mexico City na ukulanda na wukulia ifyo na temenwe sana kabili nalesha uku naliku Finland panuma na afumine kuno kabili donse chinji buksha ilio nalelanda na umu anakashu wacha iche umu finish baishile ntwala kucho vale ita ati Bethany chila chalo chali kwa tila mano ya chiko ndi ushe mule umfu ama shiwi kubweke shapo, ni mpalamina sana, ushe nomba, mwa umfa buino, ngapa, mwa umfa shani, viumu anakashi, mukashana, ali umuntu muno na umusuma, lelo ali kwa tinine, ali temeno ukulanda sana, kabili na kerula wandimi, ali landa mkwangu fianya, kabili, kerula wandimi, tale kwa nisho ukulanda mkwangu fianya, ngefi alefwa yukulanda, kabili ali minine, kabili nechinzo chakwe, chakashika, aishiretira nasangwako kwati nibali abalumendo mu Babiloni nomba na mwishiba nalisanga uko tifyonse ifyoni fyonse fimbira mutsungu imbwa shikuira mutsungu utunya tulirira mutsungu ndasunguka ubwafya twa kwata kanshi lero bonse botontonka nyokuti ulu limi lweso lukaba elu limi lwa mu myaka ikana limo hahaha nifefine nomba ifwe fwe bapokela umupashi wa mushiro icho chachine pantu twalikwata ululimi lwa mumulu na tukwata munina Roy apa na ifwe kano kachelo umuminisi wa Washington ndesubira alipyongera pesa mbali abakateka basano atema mutanda bakateka china lubali kabili na muishiba ifyo nde umfwa ukushipikise chi apa pati ntamba ukulanda ero no muntu uwa ifinai kalakunu mayandi lelo wente wakwe lionse waba usma kuline kabili makamaka ilio ena niche tekela ali Lutheran ganshulufie nyerimbi katolika atema Lutheran kabili atile ati ichintu chimo chilumpepi no kwa mfla pesa mba die tenti mukulongana kwa ichi Pentecostal kabili aishile ima mukulekelesha aishile kwanisha kufika kuchintamba kabili rafikile shukulu aishile ika pali wene no kumupala ichakuti ndesu kila kuti alanda mundi mikufika na chine rubali atire adiese shilumo yaluwa bombele edo aisa isha na rumbi yaluwa bombele pantu ndesubira kuti alanda ululimi lwa Spanish chimo chine nga ifyo imwe wonse mwingalanda eicho ena aise je fiance kabita fya bombeke kabili moneni na mwishwalesa ali shire mwafwa ali kire panshi nokisa mpera ululimi ulwa shatalile shapo atire chabombeka ha chintu chalingana ndesubira efe chikaba kuli lwalubali lombe fingi efya kuyobokesha nasunga mutima wandi paru akachali chakano no palia na alichetekela Ye, ndalaba apo chava. Ni apalubali, mupepina Tonto Street. Kabiri, nde vukishecho, kutina ivukisha ishiwe, Tonto Street. Apo ichari chidia vele, ili aba apostolic, abalanda ulimi lwachi Spanish. Na alilanda kulika kumba, ii kutiaba ni nchende ya ringa. Ukwatila pokupopotulwa, nchende ikalamba, ichari chi, ipia. Abantu basuma kanshi nde tontonkanya kuti yalinga kukwatira po okupopotulwa usikumo mule pepera po ukwisa nokukwata okupopotulwa nomba nyisubira chimo chine fye ngafira twakwata kwicharichi ili abalula lubali ndebukisha ninjimi na mulubansa ninshintira na kulupango ku noku mimisebo ukwesha ukwikara kulya ubushiku na mucha kushine nkishafe chali cha kunsekesha nshabalala ba kabindi na alikwata ii iseleti ya abakashana aba nono aba shaupwa na aba wananina aba imbire no kupange seleti ero vale shaukwimba cheteke lafye kabiri tabale imba firafine na mwishwa vale iti la mutifuro chakuti cheteke lafye vale imba bati yoeni ya believe mwamona helio ndevu kisha Rebecca umwana wa ndu umwana kashi Sarah kabili liwe batira batata imbe nipo nishe nipo kari akali seleti aka nono mchifuro chakura ndati Spanish bale landa ilishu kutira aba kashana bachi spinach haa aba kashana aba nono aba chi spinach bale imba cheteke lafie chisuma ndevu kisha bako mkere ukulongana kupuputulwa epo kwa lili anishita kabili bako mkere kupuputulwa mpanga yonse kufika na kuchishi chakumasamba kabili na ine akantu akanono kalikobe mumutima wandi lintu afumine ku California nina mwona ine kabili na munina Brown ukuya kulia kuine kunchende mapangira amafunde kabili lintu na ingire muli chira chikurwa burabushiku badaba iche nabe mini na bale imbalulia ena ala sakamana mwalilu mfapo ukupitira mufisuma atima mufia vipa ena ala kusakamana kishite shingi mufialo fia kutali kupitira munchende shabuli wachalo chino chakutintana ukwesho kulete mbila kwa Kristu na aleibu kisha badaba kashana na balumendo vale njimbira lelu imbo ena ala kusakamana kupitira mufisuma atima mufia vipa ena chidi ala kusakamana eicho chidia chari cha kukoseresha sana cha kuafirisha koko kumanya kakumba wenu musuma kabili no kutemwa pakumona ukutulu kutalu chiri ulu akaba na kabili mwali kwata ichukuru wa ichukuru kabili chae mba kuno fionse fia bikwa bwino apa kuimika imyoto kanapo apa kulu, nche ndefye, isuma mwaboko ya mpashi wa mshilo. Nga chakutila kuti tuwa mubula, uku mwana ichi, noku ishiwa ukuti, tule ita uku puputula. Ena, nalichetekila kuti ampela. Nomba, bunobu shiku, tulipachari chia kwa mnina auto. Chari chieshina lia kwa Yesu, uku chuluka kulubalilumbi. Kabilina mnina auto, nachetekila ni kapepa. Wakuchari chia apostoliki na wawine ndote ntonka nyokutila eta ishinari yakwe ati charichi ishinari yakwa Yesu ndote ntonka nyokutila ache tekela mu apostoliki ero nomba tulingire kuba munu vunobushiko ero nomba tatule landa pacharichi ya Spanish nomba kabie palya pantuli panchende ya mulimo obe kabili kukaba ukulonga na ukalamba ukwaba ume abena Kristu abachita amakwebo ufuma pali chine panu mabapuisha ukulongana na machali chiambi pali chine na uyu musonkano kukaba baka shimikira aba ishibisha ero kabili Oral Roberts kabili ba munina baku Methodist aba puswi kefye ililine ero batira nikashimikira uwa makasana kabili ninche tekelo kuti mukaipakisha iyu misonkano na imwe mwe misepela naba kwata ukulongana kwa misepera kuli na kukwine. Ngafira munina achibirisha. Ndetwala abana bandi kulia pakuti benga sambilia palwa ichi. Kanshi nomba kuti mwaisa twala sekerera okubana imwe. Shukuru amupale bonse. Kabili nomba ndefwaya uko kupukula Bible. Nokubelenga mufimo pachebo chakwe ichapalwa kabili ninsala kano kachelo paka chitafya kanono nshile fwaya kumikokosha ilembo kabili limo pamalembo aya muli Samuel wakubalira po nalimbiri sangwa muli Esaya kabiri kuti natemwa okubalira pokubelenga muli Esaya kabiri nde ushe mulengu mfabu ino bonse bonse muno tuli pakati kaifi ifi akulandiramo kiraba ifi akubomba bwino kuli ine isha ishima mulandu nshi mulengu mfabu ino bonse konse uko imyeni kokuboko kwenu chisuma chisuma nomba ndineshwi ili akumako panono tepali chimbi lelo pamulandu wakulanda sana kabiri ukufuma aponali na abana babu ananina awa chispanish papita imi akalindi kumilimo na mtanda ndesha ko ukwibukisha limbi kuti yaba imyaka ikumilimo na mtanda limbi kuti papita imyaka ikumilimo na chine lubali kwena nchiri ndashimikira ukufuma lilia kanshi na alinaka natire kabiri nchiri ninaka lelo nchiri nde konkanyapo ukuya pantanshi ukupitira muluselo wa kwalesa nomba natukupukule mwibuku lya kwa Isaiah 40 chipando cha 40 muli Isaiah kabili chipando 1 atimo chipando 3 chakwa Samuel wakubalirapo kabili lintu tuchili natulikatira ishinchende pakubelenga ichebo kuti natemwa kuti twakonta mikamito Yesu pakashitamu ipepo
Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege.
Mweshifu wa mumulu, tuli aba kutotela ilelo, pali ili shuko, ili akuiminina muli ubu chingo busuma, ubwala shikuwa kulilesa, kabili kumulimo wakwe, kabili ingefyo tuishibyo kutila, aba bonfi benu, bali iminina po pali chichifulo, atemwe chintamba, ishikuishingi, kabili no mweo wa iperesha, kumulimo wenu. Kabili ukuti aka chelo, kaleta ichivukisho chaku popotulwa ukwali kukutampa kutendeka na mpashi wa mshiro waishile ikapanshi umusangu waluguto ulukaramba ngentumba ya mulilo kabili diala ndile ukutila imbira ifile ukukumane sonde lyonse kabili nomba ilelo ilo liashi liali pita kale imbira yali ikata umulilo kupita muba umeba kalamba panu mayaku mwane chinga Oral Roberts na Tommy Osborne na Tommy Hicks na bambipo kabili kupitila mumaka ayo wabikako, bonse chapamo tulemo nembila, na yambusha umulilo, waku puputula pesa mba ya moro, wambila yaba Pentecostal, kulichi tulepelo kutotela na mbalumbo kuli imwe, mwelesa wa makayonse, kabili nomba lelo, tuape pokuti mwalalu la imitima Yesu ukuipekanya, kukusendo kalamba, ukualaisa chituwa nomba line na tuchitekera kabili nga chakuti imitima Yesu tairi mumusango wafiria atema wachiri chonse, icho mwatu kwa atila, tuape pa mutubele yoluse, kukuperelwa kwesu, kabili mwalalanda na ifwe, ile lo kupitila mchebo chenu pale ni kakumba wa ili charichi, wa deacon babo, ba trustee, na wonse ababa mulukuta, wa member, pale ni wa kembaba nono aba, na abalisha ifinanda, abalisha ifinimba, wonse chapamo, pale ni, abo wonse, abale ingila pampongolo ya inchende. Lekeni bae abapusanako chila nshita. Papala mineko panono kuli imwe. Kuchilefe bachiba ilo bachisa. Suminishe ni chitata. Kabili lekeni chibe ifo fine. Naka chelo keni aka. Pantu tualombela mwishi na kwa Yesu. Amen. Nomba tukupukule mwibu kulia kwa Isaya. Ichipandwa cha fote. Tulevelenga ukuti. Sansa msheni. Imwe sansa msheni. Imwe abantu bandi. Efya sosalesa, soseni imwe ama shiwe ya kusansamusha kuli Yerusalem. Noku midikisha kuli ena, kuti na ipua inshita ya aburi wakwe. Ukuti na evelwa ama mpulu yakwe. Pantu na apokelerwa ukuboko kwa kwa shukuru. Icha miku ibili, pamulandu wa membu shakwe. Ishiwe, kia ulevila matololo, peka njeni inshila ya kwa shukuru. Tambali keni mchiswebebe, umusebo. Wapavuka wakwalesa umukonkonse urundi mikwe kabiri urupiri nechulu fibata mikwe apa kubenkana pabe apa ololoka apa kalabana pabe apa tambalala kabili nubukata wafashikulu bukasokoloka na vantu nsebonse baka mwena pamo pantu akano kakwashikulu na kasosa ichi nomba mwibuku ya kwa Samuel wakubalira po ichipanda cha 3 ndefa ya ukubelenga verse ya 1 ya 2 kabili na ya 19.
And the child Samuel ministered unto the Lord.
Kabili umwaiche Samuel ale pyongera shukuru kuli Eli. Ne chebo cha kwa shukuru ichaemba muli shidanshiku takwali ichi mona pambili bili.
And it came to pass at the time when Eli
Kabili aishirefika nshita irintu Eli alele umu aleikala. Kabili na menso yakwe ya tendeke ukunaka. Icha kutila afirwa ukumwana. Ilo inyari ya kwa lesa, taila shimamu itempele ya kwa shukuru, umwali chipao cha kwa lesa, kabili na Samuel, na alambala la mutulo. Elo shukuru aitile, na o ali aswike, indipano.
The 19th verse, and Samuel grew, and
ichipandwa 19 kabili Samuel ali kulile kabili na shukuru ali na nkwe kabili tale kele chewo na nchimo ukupone na panshi iye kuti diavali sambilisho ili akwana ilo twingalanda po ukufika umwenshumo kabili ukuti twagula po ichaku twafilisha kukufuma muli ililembo nomba kanoka chero ero tukwete fie limbi ama minute makumi abiri ukufuma panse munsta yayana ukufuma kuli nde mwana kwati Sunday school na ipwa atema limbi ileko nkapanuma nshishibe nomba na nchabefi ndefa ukubomfya umutwe wesambilisho wakuti ishiwe lya kwalesa muli shino nshiku shakulekelesha. Nishita isuma sana na tuili kukuti apa tulela nda ukufuma marembo ukuti chali soselwe takwali chimonwa ichaparu alala mwenshi kushakwa Samuel eicho apa shiri chimonwa Bible ilanda abantu balonaika tufuile ukukwata ichimonwa chisa kuli baka zesema kabili chewo cha kwa shukuru ito soswa kuli bena.
And we find out that Eli was not a prophet.
Kabili tulesa ngogutila Eli talika zesema Eli alinishima pepo kabili aile alekota kabili na menso ya kwea tendeke ukunaka kabili tale mona pokuja kwanishe ali umuntu waina umukuru kabili atendeke ukusuminisha umulimu wakwa shukuru ukulekeleshwa.
That's something like it is of today. I think the church
kabili efirafine ngefe chili ilelo ndetontonkanya kwati ulukuta utuwungwe kabili nefirunganino baliba umulimu panshitantali kabili na batampoka kutompoka kabili no mulimu wakwa shukuru na ulekeleshwa.
The word of truth, because the
chebo cha chishinka pantu ulukuta paraluko na lutendeka ukube mpofu kabili tuleka bila ilelo ishwida kwa lesa ukusosa pakati kesu ukutubwesesha apo tufira okuba kabili moneni Eli alishire kabili na menso yakwe yatendeke kufira okumona ali nishima pepo kabili tabaka kwete nechi mwana chapalu alala ukufuma kuli shukuru kabili necha kukabila ichikuru kabili lesa alilaya ukwanisha ifya kukabila fya ino nishita ifya chitari onse kabili tule kabila ishu ida kwa lesa ilelo paku kwanisha ifya kukabila fya ino nishita paku kumanya nishita iyo tule ikalilamo kabili panu maaisala ya kutituwa ba abashininkisha ukutila akasunga ulaya wakwe uchetekilo ubo uachetekila kwata mulikalenga wakwe ukuti alilaya uku kumanya ifya kukabila.
And today,
kabili ilelo mulandu umo ulu kutalubelele umusango lubelelemo ni pakuti kuli amashuwa yengi yambi aya kuchebusha olukuta kufuma kwishi wira kwalesa mpaka chava ichakutwishika kuti abengi kuti baumfa kwishi wira kwalesa nangu lisoswe pakati kabo pene limbi kuti bafilwa nokuchiluka pantu kuti chava icheni kuli bene bali posa shamano sana kumashwi ya ino inshita. Kabili inga tuamona mukubelenga kwele mbolesu ukutila ishi wida kwa lesa diali ilieni kulibena. Kabili na chaluka filafine na kabili ilelo ukuti ishi wida kwa lesa kulikuwa mashwi ayengi yambi. Kabili nga chakuti lesa alila ile kutupela chidia na kabili nga chakuti amashu yambi yaba ayapusanako kwishi wili akwa lesa liena nishi lishi wili amuruani kukutufurunganya kuti twingafilwa ukwiru kishi wili akwa lesa ili ntu liasoswa. Kabili tulesango kuti chali chintu ichaparana ngafira chali kuli Eli na Samuel. Lelo Eli ali ishiwe pala peno kutanilesa kabili chali umupwirapo umuponto pali Eli pantu ishiwe ya kwa lesa usakuli Samuel yali mwebele pala kwa Eli ifurubo ale panga pantu aliona wile abana bakome bakwe kabili bale senda indalama kabili nenama ufuma mufia musangulo icho tachari ichalungama kabili bale istaifintu mukuruba ukupsana nechebo chakwalesa kabili Samuel ali ichintu fye izo Samuel ali nokuchita kulanda kufika po kabili ali wafyangusha mukuchitecho pantu chali chapsanako nenchende iyatuminweko ukuyaikalamo Eli kabili mwitempele nomba Eli atile landa fye mwamona kabili ali mwebele filafine ifya linokwisa shitika ukuti Samuel atemwa Eli ishikushakwe na ashipwa ngashima pepo pantu lesa nasosa na lesa aletuma imbira yakwe kupitira muli Samuel kasesema wafyerwe ifya ibera waipeleshe kuli shukuru ukufuma kubwa iche wakwe lesa alizosele kuli ena ilintu achiri umwana umunono kabili ale mupekanya ukubomba umulimo walikunta nshi yakwe kabili Eli nshita yakwe ya ile ilepwa kuliko amashua yengi mchalo ilelo ichakutina chiba ichayathia sana pantu na yapuisha maka ishiwi dia wapulamo kuliko amashwi aya sosobwino amashwi ayengi aya pamuru sana amashwi yaba ume ababulamba abasambile sana ichakuti mumano yabo aya kuishibila sana kuti wasunkanya nefyalo te bantu wapakashitaka none lelo barasunkanya fyalo ukuleto tuwungwe tukalamba pamo ukusabankanya ukukalamba ukuwa yafya.
A person would be a bit confused. It's enough to confuse.
Kabili no muntu kutaba uafurunganishwa panono. Fili ifyanguka ukubafurunganya. Ife fintu bafisenda no kulunduruka. Kabili kwali bakwa mashwi aya sakamuka no kustefintu. Kabili flenga ishwi da kwalesa ukuletwa kunuma. Yesu ida kwalesa ili achine. Kabili neshu ida kwa lesa matila tukeishwa shani ukutilishu ida kwa lesa pantu lelofye kanshi nishi chali mulika sesema uwa shini nkishwa nomba lelo tuishwa shani ukutili lishu ida kwa lesa pantu kulangishwa kwa chevo cha kwa kazesema uyu ni kazesema wa kwa lesa kabili neshu ya kwa lesa Iyachine, ileta polesa, uwa fikapo, uwa mweo, uwa pulamo, neshu iliakwe, ilia pulamo, no kumanekira kwa kwa lesa. Pantu, na chila ichapula, filifingi, mumishinku imbi, ifia weze cha chila kunuma, nomba iwisheni, chika mweneka, ichave ngeshima, chikesa chitika, chika chitika icho. Nomba kulikuwe shui ilelo, mwisonde, liafikansa pia chalo. Iyo, li shui ilikalamba. Kabina abantu, mchi nefye, muli ino ista, liafikansa pia chalo. Baka, filifye itia sankana, umachari chiyabo na fionse.
And many times that we have just seen recently,
kabili, ne ista, itali. Ifyo, efe tumwene. Pali nomba, uti ishiwi, liafikanza fia chalo, na alikuwa chapu wa makoku chila ishiwi lia kwa lesa, umacharichi. Atemu avena Amerika, ngatabachi tire ifyo valechita, ilelo. Mwamona, ngatabachi tirechi.
If the voice of God would been kept alive in the church,
nga chakuti ishiwi lia kwa lesa, lia lisungirwe, ilia mweo mulukuta, nga tabapangile chochilubo, lelo ishiwi lia fikanza vya chalo, na likuwa chapo sana maka, ukuchila ishiwi lia kwa lesa, mpaka abantu basuka, bashitisha bubedi buwabu ina Kristu wabo, pamulandu wakukasabana, kwa kulumbuka, amasambilisho, kabili na maka ya fikanza vya chalo, chintu ichanso ni sana, ukuchimona. Chila chine chintu, ichalo chesu, chapangile, ifyo chapangirepo, abantu bali chalu kile, kabili, kabili, no kusala ichintu, chotuwa shile ichalo chimbi, kabili, na ba Plymouth, Rock, kabili na Mayflower, na Fimbi, thaisa isapo, kabili, no kuleta po bunonshi, wachalo, ubukulu, ubo tuwa kwata.
Is the very thing that we fought so hard to come out of, we
chintu chumochine twaluishe sano kufumamo twaiwekesha fwebene muli munkonto shachira chine pantu baibele yalirando kuti filafine efe chikaba kabili nemibele ya kwa Eli shumapepo mchifulo chakwa kasesema chevo na shumapepo ali lukuta. Kabili, na chisa afika panchende, apo chambako, ukuparamina sana, chakutine chevo, chaluka icheni kuwantu. Tietu wachupo kerele. Elio, kutu wachishimikila. Kabili, bakana, ukuchupokerela. Pantu, tabaka nshua, kulichi, paulo atire, na chakutine tandala ya pera, ichunda, ichaivela. Niani, uingeshiba, ukuipekanya, kuya kumkondo. Abantu, waka nishwa kwi shiwi ya charichi, kuntanda la charichi, tuwa likuwa chaifingi, muli Sunday school wesu, ukuchila bonsava, icho, tachipiri ula kantu nangu kamo. Tuwa likuwa tisha, ifingi, uchonga na chesu, ukuchila bonsava, nifwe, tuwa kulishapo, ukuchila hivi filonga ino. Mwamona, musangu weshiwi, abantu, baka nshu wako. Mumisemo, balaya, nukuya senda abantu, kabili, nukubalunda kulibene, amakana, amakumi, ukutamusha, na makana, mukusabankanya, kwa wo, ukuwa maka, balabalunda ko. Chinshi ito balifuaisha, tuwa likuwa tisha uluku telu kalamba, tuwa kuwata ichilonga ino chikalamba, tuwa kuwata ibumberi kalamba. Ila Sunday school, bamu inemushi, bamu liunomusumba, besa kuchari chikumwesu. Ifyo, kutili mbifiaba wino, lelo, nga chakuti ichochine, ichariti, na chakashwa mwishu ila kwa lesa, mtandale ambilansuma, busu manishi, hinga bachitila. Kabili, chintu nga chaima, nga filafine chaimine, mukati kawu teko wesu. Chinshi chashitike, uluguta, talwa ishiwe ishiwe, jantanara, kabili taba ishiwe, nefi ya kuchita. Ama vulayo, ayakaramba, ayakunduruka, ipaka, ila sambila, ila isa, kabili, baishilea, kuli chila china chintu, ito baiboele, ya sobele, no kuisa chiletamo, mwamona, ishiwe ila fikansa fia chalo. Kabili, chali shininkishe, ukuti chali pitirile, ishu ili ampepele, gati ya ifyo, gata bachitire, isho bachitire, ishu ili ambira nsuma. Bantu, bali tulaye fintu ifingi. Bali tulaye ubunonshi, kabiri ukwabura ugutwishika nomba icho tukakwata nomba na mchabefi icho tachipirula chiri chonse kuwachetekela na tukupukile mwibuku lya Bahebere pachipandwa cha 11 umfweni kuli Paulo mtakatifu ifyo alesosa ifyo bali munshiku balu bantike mikupo ya mpanga ne mikupo ya mbushi bali chulile ukwabura pakwikala bafiriro kwingira musumba na aleverenga muna isie kanso ilo maria shakalamba ya imine muna isie rom panu mayami yaka nyanda itatu apa fuire kristu muna isie kanso mkalamba ilo lukutalu kalamba ludia uwa imani ne pari ichi ichalungama vena bafuwa ile baibere kabili abachi roma ababali lepo lukutalu wa rom baishile ingisha mwa masambisho aya kutila ngafira twa kwata ichimishimishi Kristu tafyerwe pabushiku bwa 25 mu mwenshi wa mupundu ngafira ifyonali murandunshi mumpirisha Yudea mwali amenshi makasa kabiri ala chilapusana na babusesemo yonse aya mu Bible afyero munshita yakutalalira ngafira impanga chonse sifyalwa chinshi afyarire muitanga ukuchila munganda ali ni mpanga nishi tatwerwe kuchintamba atemwa kuchintamba chakwe palia atanikwe parupanda atwerwe kulupanda mutwala impanga mukipaiwa ali ni mpanga tena afyerwe ilo impanga shifyalwa nomba mwamona ukuchitecho bali kwete obushiku bwa kufyalwa kwa kale sakakasuba icho ukulingana nefyo ifyalo fyenda akasuba munshi kushisano ukufuma pabushiku bwa 20 mumwenshi wa mupundu ukushintana pabushiku bwa 20 na shisano umwenshi umawine wa mupundu ukwenda teti tukupende uko akasuba fipusana fipa nono chilabushiku bulele pela kofye kabili wale perako na kabili wale perako paka wafika pabushiku wale perako umwenshi wa chikunguru pepo elo kabili umwenshi wa mupundu umwaba ubushiku ubwayipipisha elo kabili karakashitaka nono akapabushiku wa 25 ufa 20 ukushinja 25 bali kwete musonkano wa Roma kabili nokusefia kwa kufyarwa kwa kalesa kakasuba kanshi ilinti Jupiter walinilesa wachi Roma ero kabiri baisa ingishamo mukulanda ukuti twalawula mwana wa kalesa nobushiku bwa kufyarwa kwa kalesa kakasuba ukusankanya ifipamo pakuchira tukwate ukusafya kumo ukukalamba ivyo fyali pusanako kabiri iye ifya kuingishamo wingi babikile mulya kabili nelintu vena bamu bakwalesa abafwaino kwikala nechevo abalinga Polycarp Irenaeus Martini abo Impalume abatangilile abaume abashira abafwaino kwikala nechinka kabili nintu bachiletere kuna ise council bamo pali abo abantu balina abalekereshwa mpaka nakasema baisa ukufuma mumatololo ukwawulana nguchimo pamibili yabo kano fia akampi mpinya kamu kupuwa mpanga uya sangwa mo mwila musonkano nomba bali shive chevo chakwa shikulu nomba ichirumba panu mayanshi kuikumirimo na shisano ilo kwali fikanza sana ifia buteko kabili noko fisula ero tuwa kwete imia keikana limo ili aluko uluwa fita mwamona nomba lesa alila ilo kutila ukutila intanga la ikesa alila na kabili yonse abantu balo mfakwishu ili achine ili achevo yonse mule ilingulula ifyo mule chita ukupitila mchevo ishi wili afikanza fiabu teko kabili na ifwe mwa Amerika mesonde mpanga yonse tuali kwa teishu wili kalamba ilelo kabili takuli chimbi kano ishi wili ya Hollywood gali kate sonde lekeni umafume ku Hollywood mechili chonse mukasanga chaisula ichano chonse nomba tulesanga ukuti bali pingula ifya kukonka bana mayo besu pamifwalile ifya bafuile kusunga mishishi yabo bali pingula ifya mishishi ifuile ukuba Ulukuta dufuile kuishiwa ishiwi ya ntandala ya kwa lesa palicho. Nomba kwa liba ichimfulungana sana. Pantu kutumasanga bambi bachiteve fine ifya kumwenako. Tekwesha ukuikumikako kufya kumwena kufya msangoyo. Pantu filo nauka. Yonse mwere mfuishu ya kwa lesa. Ifyo ena alanda paluwa icho. Na kabili tulesanga pa Hollywood. Bala leta pwefintu. Kabili leke ni nso sepa kashitaka anono palichi yuza tulati tuye pantanshi. Papita nshita inono. Kwa liko chintu chimwe cha ishile ukuti umuntu ku Hollywood apanomba takuli ati nalipata umuntu. Muntu nse wa Kristu afwilile. Nomba kumilanga kofie. Bali londola chintu chimo choba leita abana abanono. Bale itati hula whoop, hula whoop, atemwa ifya palako. Kabiringa chakuti kuti mwamwana ifya msalula na fimbipo ifya tumbukamo mubana abanono. Tafisa mkuwama. Nomba, Hollywood ya isulamo na abalwa ne mfuti. Nomba uli onse waishwa ili ashiriakale alishwa kuti abantu kunuma mushtakale abalerwa ne mfuti ngafidia na bambi abanabo kabali abekashi abatunturu bali bachisanguka balinga au kapone na dilinja bali kwata uwangalo wa Hollywood. Kwa betati, pabu mkolanya, betati, ichushu cha mfuti. Kabili, nali umfile mulifiria, babebe telamo, ulabu shikukutira. Umuine wabu angalo, Anes, atemwa, ifya parako, atemwa, Anes, atemwa, na alaba ishinadakwe. Kabili, ali ingile, ukubula, emini nako, Matt Dillon. Wali kapokola ku Kansas. Kabili, Matt Dillon, ali wa mtu ntulanga kaluru. Apikira abantu makumi abiri na chine konse konse munuma abantu abakaele ale ya kunsa msumba wa Dodge City nokula pembera mumpanga kabiri na chakutu muntu aisa ule muntu ale mwita nokumwebati kuli ichipondo ichilaisa nomba imini napa elo lilia umuntu aisa amupika imfuti kunuma.
Now we find this big God that comes down. Why it's absolutely glorifying sin.
Nomba, twasanga kuti bali muchindika ichishawama nishi kulungamika ulubembu umupwirapo. Nomba abana ba muchalo Yesu kuti bakulondolera ifingi pali Matt Dillon kuti efubanga kulondolera pali Yesu Kristo. Amatuka yobeta ati 10 cent stores. Na mwili abashiti shafi ya kufuala. Mwaiso ya mfuti shaba na banono. Banono. Isho bako baika. Mefisote. Ifyo mwinga ishita kuri ukonse. Chirifia buino. Kufuala ifyo. Leronde. De mweba kofie. Mwamona. Elio aba mufia makwebo. Ya mwiso nde. Bachubula. No kupangamo. Ichuma. Mintapendwa. Indala mashaku Amerika. Tuali kwata. Ifyo Twitter ati. Ubushiku kwa Patrick Mutakatifu. Tuali kwata. Kututokuti. Kutusha. Kwa buka pepa. Kabili. Naba makwebo. Ya mwiso nde. Naba chubula. Kabili wala pangamo. Mintapendwa. Yandala mashaku Amerika. Ubushiku wabana jifiashi. Jisankunte chamaluba. Nishi. Bantu ubushiku bonse. Ufiloku wabushiku wachindama. Kuli na tifiashi. Bali kumbiuko. Bali kota. Kaviye ubamone. Icho kuti chachila na pamaluba. Ayo winga batumina. Na anguichiri chonse. Mwamwana. Naumba. Bala chubula. Nishwi. Kabili. Tulaisansha kwa kulichi. Ya charu ngama yo. Naumba mkashita. Fishi. Mwamwana, tulifye ndesha kufika pachikomo. Pauti mieve chimo, icho na nache tekera. Ishiwi, taliaseka, ishiwi ya kwa lesa. Nomba, kwa sango kuti, bali pangiro kutampuro. Ere ushe, mwali ishiwe, abalu mendo besu, bali alukaba Ricky, naba Elvis. Mwaini kanomu aneshina. Ilo mwinikeni, limbi, mkwangu fianya, mwiteni ati, uwa kubadilapo, atemwa, uwa chivili, atemwa, ifya palako. tekwesha icho chamuselu mwatira upusano nshishi nalinga panga mura ndunshi chachine chila pirula chimo ishina jove lile mani nako imibere imo umwe ove nomba mwenye Branham ulela ndapafia kupenda wira awe tefyo ndi pali efya sosa shikulu nishi chabele efya kuli Jacob aikele kulingana nishina jakwe nga kabepa wapokere uveli Yakobo nelintu lesa amu piriwile ali piriwile nishina jakwe lesa ali piriwile Shauli muli Paulo Simoni muli Petro uchina fye ishina ikwata upiribulo kabiri Ricky na Elvis na ambia mashina ya msangoyo mashina ya Amerika wanomba yarongwa umwana umwavera mashina yene ukwavula ukwibukirwa mwamwana chonde piribula nomba desubira nshile chawama na konkomesha kabiri nokukanaya apatali ichi mwamwana ife nde piribula icha kutili mbi kutumwa firwa ukwiruka no mba kionse fintu ifi teji filu kwe na kumuntu ya weyawe bala firwa ukufyumfwa pantu bakwata mutande mwine efe bomfwako ayamashiwi kwa bako ishiwi jaba sambili na mibele kabino wikashi wa muntu nse ifya mulinganya ukula afimo ife tete bafikirishe rintu nempendo ya China wengi cha Amerika bali sendwa mefya mulinganya nomba nalisanga ufya mulinganya nchende mwaba ifya mulinganya ati mwantile mu Germany kukabanga ka Berlin bali kweta manda akalamba ukulancha kunse ufira kuingira mukati pakushininkisha tabapwisha nokukula mukati uno nshubu abufi balesha te ukupatikisha fimo kabili na murasha umo ifya mulinganya katendekele irintu miaka ingi kunuma ilo nadi kashimikila mulumendo kuti natira papita miaka makumi atatu kabili na miaka itatu ilo kuteka kwa bunkalwe nobuteko usisuminisha utubungwe tumbi ukwata po insambo nefya mulinganya dale tendeka natile nandila mwishi na dakwa shukuru chonsa fikesa pera mufya mulinganya nomba mwali tonton kenyepo lesa alitushira inshira ya kufuminamo ichileka bila nifwe ukubula kwa abafye akaputula kamo murasha aka mulinganya akaputula afika mo lelo eba tungulula
1% of communism
akaputula kamo akafya mulinganya akaputula kamo akarasha akafya mulinganya nangu chabefyo bala tungurula kabiri ne chintu chimo chine Hollywood ni nchende imo lelo eba tungurula ukufika pachi putulwa chimo pali fitatu atemwa fibiri pali fitatu ya China wingi United States bala kuchalichi kabili ni ba membara ba mchalichi nomba bala tungulula mwena mfirongani no ifyo ifya mlinganya vile kabila kulia lishi wila kwa lesa ukwima paka jikavo kabili elikesa fileta pabuelu mu Finland rintu la mulumendo abushwe kubafwa bula bushiku kabiri bayishire ntwala katera mukira ntamfu patatu ukufuma apo yumulumendo abushwe ukufuma kubafwa abashirika bafya mulinganya abena Russia nave mini napaja na ulia muchishu wa Russia ne filamba tile kunkuruka pa masaya yabo batile tule pokela lesa uingonda pa abafwa Bule kelesha wa chalichi ya katolika na chalichi ya baludiran kabili na fionse fironganino kabili bali bula lonso lupia nukukula utubungwe nukana pela bantu akalikonse bekara kwati bantu yawe kufwile ifyo Russia ale kabila nikasesimo kwima panchende nechewo cha kwalesa ichinge salakanwa elintu ziputuluwa kufika na pama kumi pabula chingabula ulubali icho Amerika ile kabila lishu ida kwa kasesima wakwalesa uingasa ininina no kuseka Hollywood no kuseka ifintu mwishina lia kwa Yesu Kristu kabili nolukuta wampashwa mshiro ukubulo ulubali ifi pimfulunganya na bichira mwamwana amashwi na yafula ayapuseni na chena bulukuta ishwi dia luko kila muntu alefwa ba member bengi ba baptisti balefwa bonse ba methodisti balefwa bonse ba presbyterian bonse ifwetu alikwate ifi kabili na katolika alimina kwati akachinta fionse fionse kabili baka chimfiwa ifyo efyaba ishwira kwalesa ukuma muri bible ii baka teka no mbalesa wa plamo mukulekelesha akateka abashira e baka teka ubushikubumo efyo bible yasosa baka teka ichintu ichavulanda sana chakuta mashwina afula ero nomba kulina shwira kwakaza sema wabufi ishwira bipisha ila muntu uleita umwenye atikaza sema kwa sesema na kuba nikashimikira ishwira nomba ilitira kaza sema umupira po ipira bila umwa ume ushimikira pesa mbali akosubwa kula bako umuntu uimenina no kutira kuti nikaza sema kabili akana ichebo cha kwalesa akana ichine cha kwalesa kuli amashui ayengi akashitapia kanono akapitapo kwa chwa mnina umo kwa chintu mulula ukisafika kuno nomba nde elenganya achila sunguka mulandu na chikonka nishapo ukia pamulo na isa aluka na wele anakunuma nga ulimuno mnina na achila umfafimo na achiba ni ba mnina wesu bachiusa ababa mukumoneka pakatikaba sungu na bachifita abafita bali kwata itempere kuno kabili bali ati ni Elijah Muhammad atemwa ifya parako umu nono Elijah Muhammad ukula imaneshiwi kabino kutira vena ishiwi ili dikafumia uluko lwa baba mukumoneka pakati kaba sungu na bachifita mubwafya bapitamo icho mwamona chira chine ichintu muslim yavo epo ili moski yavo mulandushi tamumwene kutira nentende kalofye ya chiko ine ya lilubana abantu ababa mukumoneka pakati kaba sungu na bachifita ngafiri aba sungu aba fitulikira aba mutuntula tekubwekera kuli kubwekera kumipepele ya chi Muhammadan lelo ukwisa kuli Kristu ifikomo fimo fine ifo Bible sambilisha kumipepele ya chi Muhammadan ya lipsana ni chebo nomba na alikwete shuko ya kutungulula amakana ikumi aba mipepele ya chi Muhammadan kuli Kristu Inchtaimo ku Durban, South Africa.
It produces nothing but psychology.
Tachile tapo nangu chimo. Lelo ifya psychology. Kabili na psychology, yali bafye wino. Ichikurufe psychology, taile kana ichebo. No mbali ni psychology ya kana ichebo. Ni psychology ya vipa. Chisa mkupela ichunde cha yuela.
There's everything else will pass but God's word. Jesus said so. Heavens and earth will pass away.
Ifin tufyonse fika pita lele chewa chakwalesa yesa lisosele ifyo imyulune sonde fika pita lele chewa chandita chakapite eicho mwamona tufire twaikala ne chewo ishiwi ifintu ifingi ifya chimfulunganya abantu balema tabayishwa ne chebo kabili balanda po ne fintu nalimbi ifya umfika po na bwino ifya mulinganya fintu ifya umfika bwino onse baba fye chimo chine takwa baba chita amakwebo lelo ichuma tacheya kubuteko nomba bonse bafya mulinganya ushe mwali mini napo nokutonta nkanya kutira ukupopotura ukwabufi uko ifya mulinganya fyaba ero kabiri achipale nye kwisa ba yesu atile ini pashibiri ikaba ya parana sana nga chinga chitwa kuti alufya na haba chetekera kabiri na chonse chua akwata chakpondamika kutole sale ngere rubembu ni hulungami wapondamikwa ubufi chishinka icharetwa ububi ubuchende ni ichebo lesa atula shigeko lero chaponda mikwa
unbelief
konse ukana chetikela kuchetekela ukwaponda mikwa mufwile ukana ichine uti mukwate ichaponda mikwa mwamona ololena amashwi esheni kupitira muchebo nokumona nga chachine ye ife twina komkanyapo tuleafye pale amashwi anomba nomba insta yesu yapita nomba mashwi yaba ayengi chakuta abantu tabeshi bene chakuchita ba methodist mukulekelesha bakonfwa kashimikira wa baptist bakaya kuda kwine bakesa lolako pada panono nokuya kuri ba lutheran namuni ba pentecost bakwata mabumba ya pusana ili bumba yabutukira ku ibumba limbi na kabiri ili yabutukira kuli nankwe ukubwera no kubwekela mo changisha kuti tawaba walimbwa umfweshi wiliakwe apa epo chiri chari lembwa pepe pala ishiwi ikashiningisha nga chakuti chachine kulukuta kwa mwisonde taluishiwe chakuchita isonde lafikansa tabuteko ili mchimfulunganya kionse fintu filamone kefi mchimfulunganya awa nensu bala butuka ufumakuno fintu fimo fia isapo itama jaketi ama koti ili ntu na aliku Rome bali kwete msumari ya shininkishwa ikumlimona pabula ya pusana yobapo pere mundu pisha kwa Yesu kabili shashala pufie shtatu nile bali kwata nechipende chakuti msumari ya likumi na pabula ya pusana
what difference does it make who has a nail?
Nomba, bupusano nshi, chinga pango kwate misomali. Kristu tatu shirire misomali ukushipepa. Atu shirire mpashu wa mushiro, ukupitira mchebo chakwe. Ifi shiviro, kikakonka abu, abache tekela. Waka kwata misomali. Idaine yakare baka kwata ififi shibiro fika bakonka abu abachetekera baka ilunda kuchilonganino natendeke nangu chimo mwamwana ifyo ishiwi yapusanako nomba ififi shibiro fika konka abu abachetekera mwishina randi wakata mfisha mwefiwa icho echebo baka landi la mundi mishipia baka kata isoka nishakabashite kantuna ngukamo ngabanwa icha wanga nishakabashite akabi ngababika indu bishabo pabalwele baka pola kanshi mulamona ifintu ukurunda po na malembo yonse kubikwa pamo lelo nishacheka palo achiko teti chishininkishe mupamba pale anomba ifupa Pentecost epo tuya munshira iya lubana mushe te Yesu watile abengi bakesa kuline muli bula mushikuno kutira shikuru mushe nshachitile fpesha mano mwishina lienu mushe nshaseseme mwishina lienu mushe nshachita fionse mwishina lienu na Yesu akatila fumeni kuline baka chita wama mpulu nsha mwishive.
Do you see my sisters and my brothers, why I'm so condemned
mwana wankashi, na wamunina, icho ndeba wila, noksusha, inkulo. Limbi kutuwalanda mundi mesha bantu, kabili, nesha wa malaika, kutilimbi, washana mupashi, kushunguru kecharichi. Icho, tachiri akantu nangu kamo kulichena, nali mwana papa Muhammadi, ukushana, bale shunguru kafidia. Na hali umfapo, muli shinganga, mungkambia kwa shinganga, ukumona indoshi, shaima nina, nukulandila mundimi, nukushirula, nukulanda, filafine, ifikesa chitika, kabili fiaisa chitika, filafine. Na hali umonapo, na kalembelo, ukuima paru akako, nukulemba mundimi, isi shaishibikwa, na umofye padia, ewe ingabelenga, kabili chaicha kwa chua.
You can't base Teti
ushintiro wikashivove uwa muyayaya pafia kumfwa umfwa satana kutapashanya fionsefyo ifia kumfwa umfwa tekuishwa Kristu fimo fifuile ukupirubuka mumweove lola pamweove nukulinganya nechevo nukumanapoli ukulolesha kufia kuluma ichine chine.
In spite of all this impersonations, false voices, false prophets, all these other things that's rising up,
Jesus still said, in spite of all this, Tonse fintu file ima. Yesu atile. Nga ifintu fiabe ifi. Nga chakutu muntu onse. Aumfweshu ilandi. No kunkonka. Ena echevo.
Umfweni.
Umulimo apela. Kuli ifo ilero. Kumashuli onse aya. Icho. Na chitira kuli chasenda insa ishingi. Kulondola mashuli onse aya. Kabili kuli chava. Chakufurunganya. Kubantu. Chintu ichabi ipisha. Kabili, nakuba, teti mkwate shuko, muku wachibili. Mufwile mwachi pokelela, apapene. Limbi teti mkwate shuko, wano ushiku. Limbi teti mkwate shuko, ushiku wa mailo. Ninomba, ilo wa mfeshi wilendi, wikosha mtumaove. Gamunshita ya kusonsomba. Aka kene, ekashita.
Now is the time. This is acceptable time. That if any man will hear my voice,
Ine, enshita, ya kutu muntu angomfu enshu ili andi. Ichi, chakonkanya pokula ngo kuti, enshu ili akwe, likabako paka tikachi mfurunganya. Achiri, na kwate enshu ili.
Why? His voice will ever remain. Here it is.
Mula ndonshi, enshu ili akwe, like minina. Echo chiri, mbilu nesonde fukapita, lele enshu ili andi, tela kapite, enshu ili akwe. Natubule ntile ama minute ya sano mkwangu fyanya. Kuti mwachitecho, ushe, mwala shpikisho kufika po, atemwa ama minute ya nono fye. Nomba, nala angu fyanya, natubule kofye, aba umfile ishwi kabidi, noku linakila. Ifyo, lesa, aba lengele, ukumba. Ifyo, di aba lengele, ukushita. Nomba, nala chila yengia pa malembu apa. Pakutila fye, inunga mikebu ino wino. Kuli imwe, ife chapili wile miyo ya avo na bonsa avo, bali na avo. Ife balu ikaba ibe lako, tuita ati, icha ibe lako. Umuntu onse, wachetekela lesa, aletwa uwa ibe lako. Pantu, gauli mumibele yesonde, kuliko chumwe chalubana na iwe. Ukuba mwina Kristu, ufilo ukuba uwa ibe lako. Pantu wanse, awe karabule sa, mwini Kristu Yesu, baka pita mufia kupaka swa mwisonde, hali mwisonde, kabine sonde, yale ngere na hena, kabine sonde, tera mwishive, mkwa mkufia nyanomba, umfishe ni, ilo tulei sala. Adam, hali umfile shwiri ya kwe, mwishita ilio, akasuwa kafu kile, kabine alikwete nesenge na hena, Takwadi kusoka kuri Adam. Adi umfile shuida kwa resa. Kabila atile. Tata. Nomba nambala leko panshi. No kusendama. Kabili. Efu atu ushishe. Naefa. Umaboko ya kwe. Nkaramo. Mbwili nefina mafya mpanga. Fyala mbalele. Ukumushinguruka. Tafya musanshile. Takwadi ukuluwala. Takwadi ukutwishika. Ngachakutaka shubuka uluchelo. Bali no kushubuka. Adam wa umfile shuwili yakwe. Mwisha yu ali no kuli umfila mo.
But one day he heard his wife's voice. I better leave that alone for a while.
Nomba. Ushikubumu umfile shuwili ya mukashu wakwe. Chawa manashe chocheka. Pakashita. Nomba. Umfile kwe shuwili ya rubana. Ibe chali mukashu wakwe. Wakwete. Waparamine sana kuliena pesonde. Mula ndunshi. Enanga yovo. Ulela ndangomwa na kishusha kwa tamano. Elonga chari fyo. Ulukolonso la muntu nse. Galuali vano mweo. Ukuchila ukufwa. Chapiri wile mibele ya muntu nse. Nenshita. Lelo ali umfile shwida kwa lesa. Ali kwe tesenga na liena. Nomba. Ibintu apiri wike. Aishwe shani ukutumu kashwa kwe. Ali mchiluo. Ibukisheni. Chari cha emba. Tutonton kanya lelo. Kuti chironga nino chesu. Chari chidi yesu. Tutonton kanya kuti. Ukurunduka kwesu. Nilesa. He ulete pakati kesu. Chira mwone kabu ino. Chani mwone ke wino, ili ntumikaya imi nine palya, na wakaseseme mianga ine, kabili ne chalo chonse, chari chavo, na wapelisti na vo, bale chufuaisha, atemwa, abena shuri, chani mwone ke wino. Awa wakaseseme, wale randa, kabili nkulia, chila chalo chesu, kase ndeni, lelo te dialirishu idia kwa lesa, kabili mikaya aishile piribuka, no kutipeshiwe. Nomba, aishiwe shani, ifia kutachidia, pantu ichi mwana chakwe, chari fie chari nganane chewo, yoine, eishira epena, ya kutete kilamo, ilelo, chiringi loku wapachewo.
Then, did you notice? After Adam listened to
Nomba,
voice,
ushe, mwachi mwana, panu maadia maumfile kuishu ilimbi, ukuchile shuhidia kwa lesa, umukashu wakwe fie, kabili nolu kuta, ule umfa kuishu ilia chilonga nino, ukula inisha mulibene, ama sambilisho, mchifulo chachevo, ukubaleka, ukwikala umusango onse, ubalefo ukwika nilamo, chikuru fie balea kuchalichi, kabili bababa membala wachalichi, imwefi, echili chikankala.
Closest connection that the
believer Lukuta, no mwache tekela, uwache tekele fiachine, ichakupala mina kusana, mupashu wa mshiro, ichewo chakwa alesa. Eicho, mwasango kutila, Adamu, halibike mibele ya kwe, kabili ajumfile, neshu ili ya kwa alesa, lile itana kabili, kabili, ni nshipali ili anshita, na fwana na mabula ya mkuyu, no mbali ya lilishwi, ya kumupela umulandu, neshu wachitila ife. Nshishive, nga Amerika ilelo, atemwa nsonde, ilelo, muli ukukwine, kulumba nishwa, kwa wuka pepange vifine, chili na Amerika, ukula wula, atemwa, ukubulwa, chikabani, buka pepa wachalo, nombali nefye. Niani alenkopa? Nindishwa, matepu, kabili ya kaya, ukumane sonde yonse. Tuali kwa ta, ama ushinkilo, ya pa matepu, chakuti imbra shonse, shakumane sonde yonse, mufialo monse. Chisuma, na chakuti mwamona, no kurone kesha, umomuine, nimu mabula ya mkuyu, rintuishi wida kwa lesa, hila chine lile fuma, tabeshiwe chakuchitana diyo, chili chakufulunganya, tabeshiwe chakuchita. Mkwangu fianya, Noa, ali umfile shuida kwa lesa. Yale pekanya, kusisho mwe wakwe. Kabila likonkere mafunde. No kuimini na parapene.
If a man hears the voice, now listen.
Gachakuti, muntwa umfwe shui, nomba umfweni, ikachenichi, wino wino. Mwifirwa, nga umuntu aumfwa, isu ili achimo. Kabili, nga jia shininkisha, ukuba isu ili akwalesa. Kabili, panchita yalinga. Elo kabili, diafuma mukano ka muntu. Miuru na sonde fikapita, lelo che wote tichipite. Noa, ajumfile shui, nukupele sonde omulandu. Kabibali musekele pa menso yakwe, pantu, yakwe mmira, teale linga na nefyo, bale fwa ukusangamo, mfia kufwa ilikisha, no kushininkisha, no mbea ishleloka, no kona ule sonde jonse, mwamwana, ishu ili yakwe, ili asoselwe, ulubuto, lulipalia, chilankulo, chivafe fimofine.
Samuel,
ali basokele, ili ntua umfile shu ili yakwa lesa, ukuti, ali no, aye, no kupelo mulandu eli, umuntu, uwa musangile, umuntu, uwa jumusu makuli ena, uwa mkushishe, no kumulisha.
Minister brothers, shala,
baka pyunga, bamunina, nsuminisheni, baka pyunga, nishitayafula, pafikumo, na masambisho ya chonga nino chavo, na masambilo ya vo, umatumba ya vo, haya kuna kilata ya fino, tubungwe, toba sungire, no kubalisha, kabili no kubemia, kabili no kubapere from charity, no kubabika mchonga nino, kutu wa sendwa, kufi wa sambilisha, mwamwana. Ifyo chingava, chintu ichami pisha, ilo mwomfi wachine, wakualesa, panu maya kumfweshu ili akualesa, ilo kwisa wekira, kukavungwe kamo keno kutila, muli aba mulandu, pantu mwafirwa, ukupokelele chevo. We chintuwe, chari cha kusakuli Samuel, lelo ali nikasasema, ali ngino kuchishita, temu landula ngula chilechena atema iyo ali ingira kuchichita ifefine Mose ali umfile shwida kwa resa ali shwira mama sambilula ya chipingo ali shwira fionse mukati na kunse nomba tafiabo mbeke ali umfile shwida kwa resa Mose dali chumochine kabilita kudu muntu wingaba chumochine
you might hear in your ears
kutilimbe wa umfana matu yobe lile lande shwi nomba ile wa umfwa umutima obe ishwi lile landa mwamwana nishi ule umfwa teti mwamwana na menso yenu amenso ya kurole shakofye mwamwana mutima mwamwana chintu chumomu atira nishire chumona mule chipiri wala kuti tamuchiluka teti mwufwe na matu yenu mufwira mumutima isa ishinga matwi yena yalo mfwesu ili akwalesa kabidi chila kuntika kulimwe kwa tifira mesha kuntika panu mayachi bata nomba ya mufwikisha nili na mwamfwira kumutima kabidi na ala masambililo ya chipingo mosa kwete nisha chili talacho mfwesu ili akwalesa nomba ushikumwalesa atile uyumu chemi wa miaka makumi china konse konse kulubali lumo no kulanda kuliena kabidi ali chipokelele ali shininkisho kuti ali nilesa ichakubali lapofye icho achitile Mose chali kushininkisho chebo chakwe ndeika panshi nindi kushofye nala ili kabidi ichi echo ala ili kunshiku shakulekeresha ukuti akemi abantu fumbena fialo kabidi na mara yonse ichi nalila ile atile Mose Fula indeto shobe, umashu ya ambi chindi kechi. Naomba posa panshi nkonto yobe. Kabili ne nkonto ya uma, ya mchiswebebe, ya alwike nsoka, na Mose alikete. Kabili ya ishilewe kela, munkonto na kabili. Mwamona, alishubu kutile uli alinilesa. Pantulesa alinandile chevo chakwa lesa. Ichevo icho aleso sa. Chala ndile, posa panshi nkonto, ili umaboko yobe. Icho, chevo chakwa lesa. Tekwesha usatumochine chichiri chabo chakwalesa kuri iwe chichiri chabo chakwalesa kuri Mose apa epari chabo chakwalesa kuri iwe posa panshi nkonto ya rike munsoka atire nomba uletina ikatire kumuchira kabiri ya Isa wekela mo na kabiri chabo chakwalesa kuri ena chish ashtire lesa ali shininkishe chabo chakwe Na likuwe chobu ite kuno, papita imie nshi inono kunuma, ukulingana na dimbi kwena, papitile umwaka umo, ukuchila umwaka umo, umwana kashuwa chai chefi umo, pakupwa kwa kuranshanya, kwa palilamia, nakashimikila waku Baptist, nakashimikila waku Pentecostal. Atile, mwenye na Brenham, shukuru ali mpanga kasasima umwana kashi. Atile, chisuma, atile, na uishiba, na aliyobuguti watile ukuti, walikwata ubunte, wakuti upyungishi wandi wafu makulilesa nomba nshachitilecho chintu chapusana nechevo echo natile we mwana kashi icho chilubo na kubansha kuishwa na kukwishiba kabili nakashimikira wa baptisti nali umfile kashimikira wa pentecost atile chisma ndino kukwata ukulongana kuno ero atile shukuru alechita ifintu ifikalamba natile ndeto tela palifyo atile natile kushe alibara akweba pwechi chonse atile ni nkwata butanchiko bukalamba bupekanishiwe natile chika nkarecho natile nomba butanchiko nshubobe natile nga shukuru akwebele shani atile kabie ku Phoenix Arizona pabushikubwa pakuti na pakuti kabili kakupera umukotu wa Dutchman uo balufyo wa Golide kabili ukabula na Golide ya ukasanga mulia ilo ukafilisha maminshoni kushungulu kesonde leonse ili ntifa bonse tualishwa kutimukotu wa Dutchman ya ashiri akale ili abufi efyo atile natile chisuma narakwe bafya kuishibanga nile sate mwateo natile ukayekulia palibuda bushiku kabili nga chakutu kasanga ulio mukotu wa Dutchman uo balufya nishini lesa nga chakutu tuwa kasanga ulio mukotu wa Dutchman uo balufya yena ukara pire no kufumyapo mupashu wabu pali iwe enshira ya kusanga na munga chakutu nilesa atemwa iyo lesa atile Mose posa panshi nkonto kabili ya aluka insoka achitile icho atire ime kabiri yalaruke nkonto na kabiri achitirecho ngalesa apango bulayo wabupyonge simuli shinonshi kushakulekeresa akachishininkisha grafina atira kachita ero mwingeshi wokutila namkwate shwiri alungama mulewo mfo kuchintu icha alungama bantu chebo chile shininkishwa mwamona iye ifyo munjereleko ndi chisuma mose achitire fya hibela Lole chani fe chari, icha, icha kusekesha, icha chitile mose. No mbari onseiro uleko nkeshu ili ya kwa lesa, kuba ishiru kuisonde. Ubushikuwa konkerepo, mose no mkashuwa kwe, basa ngiri pachinama, ichi fiara nefinama fibiri. Kaba rene punda, no mwana wawo mulutungu, lwa kwa nina temwa, icho chaka pinda kakukoso. Mwana mulutungu lwa kwa nina, kabiri vali palia, uyumwa ome umukote, no mwefu wakwe na upona ngefi, nepala lia kwe lilebeka, nenkonto mnino yakwe, ale tunguru le punda, ukutente mkila kulia kwa Egypti, nisha lelu ishana nemia ndere, umu atire, mose ni kuiulea, ndia ku Egypti, mukuya, pwisha kwa mulandu umoifi. If you are filirwe, Mbomu mendo, ali firiro ilio ali umushirika, nombale ya mkubula ichifuro, ilio ali kwa nishe, mulandunshi, ali mfile shwili ya kwa resa, kabili no kumona, lile shini nkishua, mwishita ya kwe, pafintu, ifiali no kuba, mwishita ya kwe, ali fimwene. Paulo, umufarise, waivelele, ifio ali uwa iswile mu amasambili ya chipingo, nombobu shukuma mfile shwili ya kwa resa, amwene ntumba ya mulilo, kabili ali ishiwe kuti, kwa alichumwe chapu sanako, chai ishile alula, umweo wakwe. Temula ndu nivanga bafarise, nivanga vena gamalire, atemwa ichili chonse, ichale vilikisha kuli Paulo, na uluba, na uluba, Paulo ali umfile shwili ya kwa resa, ali ishiwe kutila, chali chishinka. Petro, ifyo ali, wabuka pepa, wale sungenta ambisha bakaramba, talele anenama, awe mkwai, takwete chichonse chakupusana ko, kufyo ale konka, ichine chine, ale sungenta ambisha bakaramba, ukushinta na kuchebo. Chinshi chachitike, ushikumo, aumfeshu ili akwalesa, wila tila icho, ati ichaya weyawe, kabiri, ichisha sanguruka, nga chakuti na sangulula, ali umuntu wa pirimuka, ali wa ipekanya, ukuya konso kwa shukuru, amutumine.
Closing, I might say this. There was a man one time who was a believer.
Mukulekeresha, kutinaso sefi. Wali kumwa ume umoifi, wali wachetekela. Ali fuile papita na ishi kushine. Ali munshisha renu mkanabora. Lelo amfile shuida kwa lesa. Ileita. Lazaro, ima. Kabili nga chakuti chale ngero muntu ukufuma kubafwa wafile no kubona nabora ni finishi chinga chita kulukuta ilelo uluchiri na lukwato mweo chifile ukubabusha kubafwa mukatika uu ubusanku wonse tulela ndapo uwa mashwi buka pepa ifi kansa fya uteko Hollywood ama busesemo yonse ayavufi na fionse fintu fya bako Mugati kai fionse, ishwira chine ya kwa lesa, liketa umuntu, wafwa, mulubembu, na mampulu, kumweona kabili. Nilingire ukubula, urukuta, uluapona, nukurwitira kumweo, na kabili, chachine. Ibukisheni, mukulekesha, nisosechi. Ero nomba na laisala, Yesu atire, ishita ikesa, ilo bonse, abu ababa munshishi, bako mfeshi wira kwa lesa. Kabili, mukali umfwa, Temula ni musango nshimu belelemo. Mukali umfwa na nguchibefyo. Ilelo, nabamo, awa kafuma munshishi. Bakesa mkupelwa umirandu. Bale umfwa ishi winomba. Ile bapela umurandu. Kabili, ngamwali umfwa ilelo. Ilelo, panu maya instantali. Panu mama umfwa ishi wiliandi. Mwitela mika mitma yenu. Ngafira mwachitile, mkusonsomba. Kabili, ngachakuti imwe. Mweva ntubachi pentekosto, abale ibunganya chapamo, masambilisho, na kabili, mufia mwisonde, ukwate mibele ya avuka pepa, leye loku kana maka ya avuko, ilo tamulati mwime, mukushikuka, no kwisa peru wa mulandu, pantu ishi uja kwa resa, ili lelanda kuli imwe, kupitira mchevo, likesa mpelo mulandu, muli udabu shiko. Nga chakuti, waliba wachetekela, wachifulefule, ishi uja kwa resa, ile itamuti maobe kano kachelo, uli wachetekela, wachifulefule, Chawa mawala pila. Himu mweba umenaba nakashi. Avalu mendo atimu baka shana Aba shika nila kwa Kristo Kavini neshu ili akwaresa Hile landa ukuti imwe Ukupitila mchevo chakwe Na ukutila leka ukuchitecho Tawa mapo wa kunkecho Pantu ukali umfa na kabili ushikubumo Kabili lika kupelo mulandu Tetu likane Hile landa kuli iwe nombal Nombaline Kabili ibukisha baleko pefi
And those who does riot And hears his voice will rise.
Nabo, awasticha lungama, noku mfeshu ilakwe. Baka buka, kubulungame, kubukata, kumoro. Eicho, muku mfeshu ilakwe alesa. Munchitaimo, limbe mukante pentepe, kanoka chero lilelanda, umutima obe. Ukuti winga bwelu luka, kumibele. Iyo ulende namo, naomba bwelu lukila kulilesa. Nomba, ibukisha, bala kupa ilishiwi, ililelanda muti maobe, mumuru. Kabili ushikubumo, ilintu yesu aketa, na bonsaba lala munshishi, bonsaba lungami, naba bifi, bakema. Kabili, nelili neshiwi dimoline, lika toto shakuliwe, ku Phoenix, Arizona, pabu shikubumo efi, wapa mulungu, akachelo, ilintu, kashimikira, ami kukweze sana, ukulanda peshiwi. Na alilandile kuli imwe, ukumyewa mweba anakashi, ukutamule kemishi shienu kukula, ukuleka ukufwara vishiene, na alimyebele mweba umyokuti, muleke obu fiubo, ukupepa fwaka, kabili no kweba imwe, baka shimikira, ukwalu kila kuchebo cha kwalesa, mwamona, umondelosha, iso chachine, hivya ishi wili inono, liletila, fika babu ino. Ngacha kutina alishile, Gani kodimo, kutinaesha ukuya kudia. Kutinaesha kulienda. Kabino kuya muda mmatororo. Kumo, kabino kutira. Mweshi kululesa. Ndipano, mpiribule ni nomba. Mumbeni, kukufaya kwenu. Ukuwele la kuchebo. Pamo, apo ule mono kuti. Ulesha ichebo. Uwele la perapene. Pantu cheni wanchinga. Ako sera perapene. Apanaka. Balundila. Kabili na munshira ilionse yowashira mama funde ya kwalesa kukuya pyungira intambi apo pene epo cheni obe akaputukira na nguko zeshani padichira chimbi ikatirira kukuboko kwa kwalesa kushaluka na tupepe lelo panu mayanshitantali shukulu Mwatira ukuti, mukalanda ukuti, mukalemba mafunde yenu pachipampa, pachipampa fiami itima yabo. Nshishibe, ichiri kunta nshiandi. Ichintuwe chonjishibe, ukuchita, kubura ichewo chenu. Nokuchishimikira, ichine chine, chikeka la panshi ya mabwe kumo. Na pepa mwelesa, kuti mwingalanda, kulibonsaba iche, wakwete miaka ya pakati, kubakuru naba iche, awakote, awaliwonse, landenu kumutima wandi, shikulu landeni kumitima, ya baba kapiunga, aba, landeni kumitima, yebumba, yonse mukulongana, tuwa pepa tata, kuti ilelo, tuingo mfweshi wilienu. Kabili, na tuishwanga filachari monshita ya kwa Samuele, ichimwana chaparo alala, tachiri ichase kanomba. Kabili, chali tulumuisha abantu, efe chiri nelelo. Na tukwate filoto, na wakarota, na tukwate wale landa, na wale ilula. Nomba ichimwana chaparo alala, ukwishira chapa mwane chewo cha kwa shukuru. Kabili, icharunga mikwa. Tuwape pashifu wa mumuru, uchira lideshwi, ili alevi likusa mmatororo. Peka nsheni shikuru nshira. Tuchetekele. Uchi mpashwa mshiro. Uchi ule pela nshira. Nere loline. Ipeka nyeni. Kukwisa kwa kwa shikuru. Kairi ifyo chiri cheni. Pantu kulikuwa maishwa yengi. Ayeso kuchipuisha maka. No kuchifumiapo. Lelo. Chako senamina. Umatu yaba le chumfwa. Na hape po kutumpashwa mshiro. Nomba ubombe omulimo. Mukatika mitima Yesu. Ifwe bonse. Kabili, trinti mitwe Yesu, ichina ikontama, kabili, ninti tegrokuti, nemitima Yesu na ikontama. Gachakuti na wishwa pamo, apota wana kila kumwe ove. Na wishwa ko ama lembo ya mo, ayo wishwe okuti, kusambilisha kwa baibele. Lelo tawafikonka, pamula nduwa kuti fimo, ishi wili ya Hollywood, yali kulenga, ukuste fintu mshira imbi. Ifiputura fimo, imo baka shimikira. Mwasanga mbaibele, ifi abachishinka, ukufika po, nombana mwishiba kabungo kenu kaka mitamfya na mwasambisa chiria kabili na mwishiba nokwishiba kuti chishinka umupwila po kuli imwe mwe bantu ababula ifya lubana nokwikala ubumi bwa lubana imwe bashifwe nabanenefwe mwe bashire pindulo labana benu mwe bashire fire ukuba kusha bwino limbi kutumulesha na maka yenu yonse nomba bali ya munshira yeso ndi abene nomba mulesho kwapela ifya kumwenako nomba ngata mulechi techi ishuira kwa lesa lirela ndakuli imwe mwila chita chiria kabili nomba imitwe yonse na ikontama na menso yonse na ashibata kabili lesa wakumulu aloleja panshi mmitima ya abo bantu abalinechira kabili abasanga panchende apo balubile kabili nokuboko kwimishiwe kuli lesa nokutira shikulu nde kabili chine chine ishuwilienu ukufumyamo konse ukana chetekela na fyonse fintu vishabanga imwe kabili nenge nukuba ifyo imwe mwinga fwaya inokuba ushekuti mwaimia kwa maboko yenu ilio muu shukuru wa mupale, lesa mupale.
Then the Bible said, Jesus said, in the
spirit of all these voices, Yesu atile, na mkube yonse ayamashwi, nomba, ngomuntu aumfwe shwi randi, no kumukonka, akapokela, ichakukabila, chobe. Shukuru, nishitaile butukisha, nomba Bible ya lirandile, ifyo fine, kuli wonse, Aba mupokerele, bali batishiwe. Nape pamwe shifwa mumulu, utabonsa bachimi ama boko yavo, mukuyeberela kwa chine, uti chebo cha kwa lesa, icho baberenga. Nokumono kuti, bali muchilubo, shachilolesha, pali chitika wavo, pante chandi ukumona, ni mwevo ukumona shukuru. Na mwishwa ipange, nokufa kwa chila kuboko, ukwa chimishwa mumulu. Bale keni, ukufuma iyi nensa, bafaye mu mitima yabo, ukufuma lero, nenshi kushika ku nkapo, nkavule chebo cha kwa lesa, neshwira kwa lesa, nokuchikonka, temulandu ifyo nkapitamo. Kabili bale keni, basunge ichimumano yabo, ilo balea, mulu imbolwa kwa kashika wa nyimbo, ushe Yesu, kutasenda lupanda eka, nesonde lionse, jaya ili akaele, awe, chila muntu alikuwa tolu panda lwakwe, kuli, nolu panda lwandi, kabili ulu panda, uluwa shirishiwa, mkalusenda, mpaka infa ikandubule. Elio ilintu, ishu ili akwa lesa likasosa, nkesa mwana kila mubulunga mibwakwe, pantu naliko nkeshu ili akwe, ishu ili achebo chakwe. Naba pera kuli mwenomba, shukuru mwishi na liakwa Yesu Kristu.
Now while we have our heads bowed,
nomba, ilo tuchiri na tukontami kemi tu Yesu, na imwe, mlela pira, nukulaya. Njua sunguka pa mwanomu unono, wikeri hapa, alishungulusha nomu tu wakwe, kabili kuliko neshwi, kulukuta. Nine shukuru, unda pa marwele nuyonse, eshwi, ilio mulukuta. Kabili na bonse imwe, abale kabili okunda pwa. Kabili mleika na nomweo, wakuishirisha, uchebo chonse cha kwa lesa. Ukuti na mwishiba, ichalungama. Kabili mleika vila uunda pishi. Ndeto ntonkanya, kakuti mwaimia kwa maboko yenu. Imieni kwa maboko yenu. Shukuru, ndeka vila uunda pishi. Chisuma, nomba, sunga ishu idio muti maobe. Ineshukuru uundepa ama uwele yenu yonse. Ibukisheni, ilo ichebo cha sosa, chifuile cha isa chitika. Yesu atire, Marko 11:22, ngao atira kulupiruru, atisendwa, ukwa ulo kutuishika, muti maobe, lelo wachetekira ukutira, icho wa sosa chikesa chitika, chika perwa kuliwe, icho wa lomba. Nomba, chila muntu mwishira yenu nomba, Kontami keni mitwe, lapileni, shukuru, ninche tekele chewo chenu, de umfuwa ishu ilenu, hile njebo kuti, mwaba chumo chine, mailo, ilelo, kabilinomu ya ya ya. Nara isoko, nukumiko kuko kwandi, pamwana, pantu ache pesha, uwa kuishiba ifile chitika, umutemu ikomu anumu unono, winga linga nemia kakwati mwana wandi, umu unono Josephu, kabilindefwa wonse imwe, ukula pepa, Ukura pepa, shukuru, na umfaishu ilienu, ninchetekela.
Heavenly Father, We're bringing this audience to you.
Mweshi fomu muru, tuleleta ilibumba kuli imwe, kukunda pwa kwa mibili yabo. Kabili shukuru, apapali umu anomu unono, achila chevu shokuwa po kwa ndi, mumbila yonse, noku monomu fiashi, na mupakata mmavoko.
Through medical science, there's not a hope for the little guy. There is a voice of God that rides over everything. And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
Ukupitila, mufia kuchipatala, tapali suwilo kumwana oyu. Kulikuwe shuwilia kwa lesa, ili chimpia pionse, ngefe ulukuta, luilu ndile chapamo. Kukulenge funde yonse, ilo naishiba, ifya kulichita, ifya shara fienu mwe tata, ndeya para nukubike ndu pishandi, pamwana. Mweshifwe, lesa, mwishinera kwa Yesu Kristu, na kalipirechi, leke na makaya kwa lesa, ubunda pishibwa kwa lesa, leke nipave, ubupusano muli ena, muli bamini tibasano, leke nivonse, bese kulilesa, mubuka tabwenu.
Heavenly Father, you gave the promise, that's all I know,
Mweshifu wa mumulu, Mwali pelo bulayo,
ei chonji shive
fye, mwa pelo bulayo, na chichitwa, ngefe chasoswa, nga mwa sosa kulichi, kabili nde sosa kulichua, on shoma lwele, atemwa kutitikishua, ukulekaka ilimumba, ukulekaka ababantu, mupashu onse, wakukana chetekira, getira fuma pakatika abantu, mwishinaira kwa Yesu Kristo.
Now we know it is written, and now it's been said, let it be
Nomba twalishwa kuti chali lembwa era nomba chali soswa lekeni chichitwe kululumbi nobukata bwa kwalesa kabiri ni mwishina la kwa Yesu Kristo twalombera nomba imwe mweba ngachitekera kabiri mweba chitekera nangula chimeshani tamufilo kuba uluboto lwachipona palya kali akantu akanono mukati kenu didia ishiwe Mweba fyashi, awa uyumwana, na angu musangwa ulele, ube shani, pamwana uyu. Mucheteke no kuturu butulu wa kwalesa, wachipona umitima enu, ukutungu mendo, alapola. Mwese mweba shara, mweba lepeperana, umonomu nankwe, ushe, na mchete uta ulu butulu wa kwalesa, wachipona umitima enu, ubulele wandi, na abupua. Yena, ipepulia chitekilo, na lipepelelwa, pani imwe, shina isheni chochintu, kabili satan, Nangaisha, iwe ukubwele la perapene. Na imini nemulia, mchali chama Spanish, karakachero, pamulungu. Ipepo lia chetekero, lia lipepele paline, kabili nalesa, alila ile. Ipepo lia chetekero, lika pususha, umulwele, nalesa kemia, tifire chachitwa, ushe, na mchetekerechi, tileni, chibefyo fine. Lesa mupale, nomba na lawe shokulongana, kuli munina Rose. Desu vira apa, munina Joel Rose.